Yo, Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. This is yet another episode. Mwaka ni mpya, mwaka ni safi, na mwaka ni hatutaki ujinga. Si ndio? Leo nani Prudence hapa amerudi. Si ndio? Ulikuwa umeenda kutoa mimba ama?
Tutaongea next time.
Ngoja, ulikuwa ile episode ya sleepover alafu ndio umerudi leo. Hiyo ni mimba. Hii mwezi ngapi?
No, nimekuwa busy by the way. Nimekuwa mboka, just chasing the bug.
You're chasing the bug.
Yeah.
Sasa wewe wewe ni mama, unaweza support vijana huku town.
Pochi imekuwa kazi.
Pochi imekuwa kufanya kazi. Uko hapa na Hype Savage?
Yes sir.
Dancer, mm-hmm. Husband and a father. Oh, ngoja.
Eh, Buddha.
Nimezoea.
Buddha.
Pole.
Chuki.
Nitoe gani? Nitoe gani hapo? Nitoe husband
and a father.
Wewe si husband wa mtu?
Bado.
Hakuna mtu anasema hapo Savage ni tali yangu.
Kama iko mtu aseme. Kuna mtu aseme.
Ni sawa. Straight off. Mimi kuna kijana nimekaa hiyo story time, msia akanitext akaniambia ni dem. Baby daddy wake anamtreat vibaya. Wanaishi kwa nyumba moja. Anamwonyesha madharau nini madharau mingi. So instead ya huyu msichana kutoka, yule anataka ananiambia nini? Anataka ile dawa ya kitunguu. Afunge aweke kamote. Sasa wewe unaonyesha madharau. Badala utumie kitunguu pike, unataka kufunga naye mwanaume.
Sasa yatapigwa tena.
Ngoja, mbona?
Mimi hata najiuliza swali moja. Anafaa nini hapo bado? Bro, get your own money, move out of that place.
Njoo anasema aje? Excuse yake ni amekuwa cut off na parents. And this the guy is the provider. Wanaishi kwa nyumba moja, anampea do nini? Ana provide madharau ni mingi.
Udem ndo asidharauliwe. Atafute pesa yake. Dem, boy akikupata in this state, hata hiyo na below that.
Hata nikuambie.
Ngoja.
Atafute hustler tu, atafute tu hustler. Watu wako na pesa, wako na madharau. Hiyo ni kitu yenye iko. Hiyo ni kitu yenye iko.
Kiburi.
Kiburi iko hapa. Tafuta tu mtu tu, eh? Mtu tu anajiweza tu, lakini kitu wako nayo ni mtakula mapenzi. Mkule tu mapenzi na hiyo kitunguu.
Ni mamba vitunguu. Wewe.
Kamote.
Wewe.
Maybe I don't know if kamote works.
Zi.
Wewe so ngoja home ni wapi?
Wewe.
Prudence muo.
Muo.
No guys, no.
Yeah?
No, me baby, I have.
As you exist?
Sijui.
So yeah ameniambia anataka kufunga huko jana, afunge baby daddy aanze kuwa responsible, aanze kuprovide.
That's not the right solution. Just look for money. Go where talk hapo jitafutie pesa. Provide for yourself.
A provide aje.
Lakini Savage.
Atafute job. Ajiprovide na provide mtoi wake.
Ume na pa.
Achie huyo mtoi kwa babake. Yeah, aende.
Zi.
Sera limpatia mimba.
Zi.
Kwani
ngoja. Sisi ndio mimi wanadeal na problem na penye iko. We cannot transfer the problem. Problem iko kwa kile msichana. Wewe umekaa tu chini hivi. Wasichana wenzako wanajifunza kupika huko kitchen. Wewe unakuja unataka kuwekea watu vitunguu badala ujifunze kukaranga nyama huko. Unataka kutumia vitunguu kushika wanaume. Si kama mtu anakutendi vibaya si utoke. Ni nini unangoja? Si ndio?
Atoke.
Eh?
She should look for her own money. So hata aache huyo mtoto hapo kwa baby daddy.
What if you are in a situation? Uko na mimba na Savage provide. Oh, uko na mtu yeye na Savage provide.
Mimi.
Eh.
Niko na mtu yeye na ndo baby daddy.
Madharau ni mingi kwa hiyo nyumba.
Ninamwachia mtoto mimi naenda.
Where do you go? Do you go home? Ama do you go? Where are you going?
I go and look for my own hustle.
Where?
Anywhere.
Kazi ziko.
Kwenye uwezi ni locate unilete mtoto.
So hapa shida ni mtoto?
Kwani u dema kwa hapo mbona? Sijua kuna mtoi wake.
Uko shida dema kwa hapo kwa sababu ya mtoi? Tuko shida?
Tuache nini?
Yuko hapo kwa sababu ya mdo.
Udem, alikuwa anatumia, anauza pochi kikaumana. Unaona aliuza pochi safari kwa mikablock.
Kashindo.
Akauza pochi kikaumana. Pochi pesa ikakuwa mingi.
Alilemea mimi basi.
Aliuza pochi akashinda ku reverse. So kimeumana. So tuseme Udemba alikuwa hapo for the money. Then she got pregnant but mbaya. Una get? So kimeumana. Alafu ndio wanaume kuna kitu moja ni most of this mimba zinako huko nje inakuwa result of useless and careless and needless sex. Unakulana hata ifai unajaza wasting time unapata mimba. So mke wako in situation you're just forcing things. Mnako exist. So mbona nisikueleshe madharau?
Lakini kwa ima, wezi nipea mimba na wanze kunyonesha madharao. Zi. The mother of your child.
Zi. Zi.
Misi zi itikia
Savage. By the end. If, ngoja, if all you're offering, ngoja. If all you're offering ni pochi. If all you're offering ni pochi. Mbona sikunyonesha madharao.
Si uonge, uniongeleshe mimi as your baby mama.
Hata till number una.
No. No, tell me.
Tuma kwa hipochi.
Tell me, babe. Ama unite tu jina angu. Niambie, we, Prudence. Go look for a hustle. Siwezi kulipia nywele, siwezi kununulia suruari, siwezi. I can't do everything for you.
Do you believe?
The boy should talk to the girl.
Do you believe you're a high quality woman yourself?
Yes, I am. 100%.
What is a high quality woman to you?
Mimi niko na my own standards. Kuna mahali, siwezi itikia boya nipa. Like, seme aje, me I can't come and live at your place. Sina hustle, I'm just a couch potato, that's not me.
So wewe, tiyadu kuna kuwako, uko sawa penye uko?
Yeah.
So mwanaume either akutoe hapo, ama kuwache?
Bas.
Sasa, yeah. Akikutoa hapo, si anakupeleka kuwake uko, uendelea kutafuta hiyo kitungu.
Sasa, najua, sikia ngoja. You women, what you should be doing, mnafanya mistake. Mm-hmm. Before you get into a relationship, usikuwe tu nipochi kwa na if all you can offer is sex, kuzi kwanza pongi imeshuka bei. By this week, hata wachane uchumi ya Kenya imeshuka. Pochi imeshuka bei. So what you do is,
mwajo. Hizi ni uchumi.
Hapana, usilaumu uchumi, awe.
Uchumi.
Faye na manusha tumeenda kwa pochi.
Kwa inanga wali nafanya?
Times are getting tough. Sasa unajua, sikia. No, put yourself in the shoe of uyo mse. Anauza hiyo kitu, sindo? Aki sasa my customers wake.
No.
Salary yao imeshukishwa.
Unatuchanganya wewe. Ngoja. Wewe.
Less money.
Ngoja, unatuchanganya. Wachana na watu wako inanga. Hao wamejitambua tunawajua.
Okay.
Kuna madem wengine wa mamala hapa yenyewe wanajificha kwa relationship. Those are the ones who are dealing with them. Au unaweza waongelea. Unaona? So what you should be doing is increase your value as a woman. Ndio kitu tunaniboli nini? Mhm. Msichana ameacha na mbaba, sema amempea mimba. Juzi na hape ningi, anamuruka, anatafuta mtu mwingine. Unjua wasewa na renew tu. So, umeacha na baba, instead of looking for a job or trying to make money, unatafuta baba mwingine.
Replacement.
Unajua?
So, at least increase your value as a woman. Unajua? Increase your value.
Unajua? People of these days, hii generation yetu, watu wamelelea kwa pesa. Mzazi wako, unamwambia dad, nataka burger. Ni pesa ngapi? 750. Within less than 5 minutes, you have received.
Hey,
amezoea.
Baga ni 750.
Siku na adi.
Anaishi Kilimani, anaishi Milimani.
That's why.
As in, hao watu wamezoea. Everything you get, like everything you want, you get. And the only way, watafanya, watapata yo pesa wanataka ni from wababa. Ukipea mbaba na mwitia pesa, unadhani anaweza kunyima?
Siyabaki tu nyumbani basi.
Kumpea nini? Pochi.
Yeah.
Kumbe mnawapeanga?
Kwani unakuanga for free?
Mimi nafikiringe tu ni
easy.
See love?
Hakuna.
Ati love.
It's for the money and you have to it's always a two way. You have to give to get.
So let me tell you, ngoja.
Ujana notice squeezy kila mtu ako na iPhone. Hawana
goja.
Job.
Wacha nikwambie.
Nani iPhone
4? By the way, I'm afari tu. Ngoja, ngoja.
Vacation.
Na pigwa picha.
What?
Okay.
Una kazi?
Hana.
Lakini uko na iPhone, unaenda Mombasa, to the Maldives.
What?
January uko Mombasa una kazi aje?
Exactly. Ni baba.
Alafu ati ni God, the God. Huu ni kinudhi, alafu
ni pochi anaita God.
Wewe, wacha blasphemy.
Yeah.
Baba, akikukatia. Do you know the faster you give in, the faster you are going to be left? Unajuanga hivyo?
Lakini mbaba...
Mbaba is a man, just like any other man, and a man is a hunter.
I know.
Ataka kuenjoy your hand. So, ukigive in mapema, ana imagine, hey, watu wangapi majaribu hivi wakapewa.
But there is plenty fish in the sea.
That is why, utaachwa mapema.
Si, ukiachwa, already, ushajua, si kwenye nilimpata tu naenda kutafuta mwingine. Kwani so, what will prevent her? Hakuna. Vitu ziko hivi kwa ground, by the way.
Na baba wakwaitanga au tuseme, amesema kuja na mabeste zako. So like, interest yako tu kama msichana mwenye uko una hustle, ni free alcohol. Unaanga hata agenda ingine na uko. Unataka tu uende uleweshwe urudi kwa nyumba.
Ndiyo, where else piadi?
Uongo hiyo.
Ai!
Uongo hiyo.
Kwa ni Red Cross? Ukunye ukunye pombe na uende kwa nyumba.
Bure.
Unajua, mwenye ako baited hapa ni mwenye aliwaita.
Oh, so ni kwambia kunye na wabeste?
New.
Wewe ndio kwa bait.
Bas.
Ah, wengine wanaweza hepa. Lakini wewe lazima unipe. Usiponipe na kwa noma.
Wewe ndio main character. Main character ni kwa kwa movie.
Wow, 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 wow.
Ngoja na wengine wanakuja kufanya.
Kulewa.
Company.
Unajua security.
Sio hivyo hadi. Unaona ku protect the image of the man. Unajua ikiwa mwanaume mmoja ama wanaume wawili na mademu watano itakaa sasa. But ingekuwa they use that as coverage. Ndio wasikae nikawa wamekuja kuhanya dem.
Na sasa
ndio ama in case ndo apatikane tuseme baba ya huyo mse aseme ai me am with all these girls. So utisema niko na mtoi wako.
Lakini
na ukipata
lakini kumbe unaingia kwa club hivi
una mrembo kushinda.
Wewe ndo pedi. Ndio wewe ni pedi sasa unaambia kuja na madem, ukuja na dem maji safi kukuliko.
Yeah, peddling.
But that is what happens.
Human trafficking bana students. Yes. You know human trafficking. Alafu njoo hawa mademu wanafanya ngaje. Yeah. Sasa tuseme mbaba ameita mtu mmoja, ameita tuseme hata kwa hii mall, JCM. Wanakuja na mademu wa saba. Eh? Yeah? Uh-huh. Wanakuja na bila 150 hata ya maji.
Ndio.
Hata 150.
Thank you.
And God forbid ukanyage nyanya. Chaos.
Sisi tumeitwa.
So unakaa mbivo.
Tukiitwa.
Unakuja tu bure.
So sikie. First of all tumetumia fare yetu.
What is fair, Prudence? Ukitoa 150 is 50, fair ni nini?
Nimetoka kutoka Rongai hadi Thika.
Nataka mbona unatoa pongi Rongai kwa desperate
boy. Hata hapo niambie ukweli. Umekuja tu hapo tu kukunywa peke yake. Niambie.
Hata wewe ukifikiria kwa kichwa.
Umetoka Rongai.
Rongai mpaka juja tu kukunywa tu.
You are messing with the wrong guy.
First of all, sijui mbona mnaniweka as if I'm in that situation.
You are the girl. Tell us.
But I'm telling you what happens in the ground is that you can go all the way for alcohol.
Na urudi kijani.
Good time with friends.
So ni vibes.
Yeah.
But then John Meskia baba anafanya hivyo, anataka tu mademo wa vibes. But hapo ni wa baba. Mimi najua hakuna mwanaume hii town atakulewesha for free. Hata kama akutaki anataka best yako.
But that is mentality yenu nyinyi.
Si mentality.
Zee, ni ukweli.
Ni ukweli? Mentality ya wanaume.
Mentality ya vijana, si wanaume.
Alafu hiyo mentality ni ya mwanaume atakugeji. Akiona tu all you have is pochi. Ndoka unaofa tu pochi. Me I'll treat you like you are a hoe. Ni pochi unanipea. But ikiona pia sasa wewe ni msee umaza shule nini uko na course fulani uko na skill fulani unaweza nisaidia. Kuna mnyona bonganga, unaweza nisikiza kama niko na shida. A lot of other things. Hauna kelele mingi madrama, bas. High value woman. Alafu si ule msee unangoja ni hata utishange pesa mimi na nakupea. I'm offering. Can I give you 5,000 for lunch?
Yes.
Si atasija kula.
Atunipe.
Kwa nini baba yako? Unasija kula.
But unajua, men, mna feeling entitled to women. Especially if she is your one and only. So, nye mna feel entitled to us. So, sisi, we get entitled to your money.
Huh? So, in transaction.
It's a
Na mkubali mnauza basi. So mkubali mnauza. Mnasemanga afiki bei, afiki bei. Semini leo mnauza. Ni how much?
Uza. Ya maana ifiki bei.
Ni how much? How much?
Kama tutapigana. Kama I know what you're trying to do. Mimi ndakupiga. Wewe.
Sawa. Sawa.
Kwa hiyo usifanye hivyo venye unataka.
Haya.
Ni how much lakini.
Sijui kama mnaonanga news. Saidi.
Naona news.
DNA home test kit imefika. DNA home test kit. So let me tell you how hujui wasi wanaenda kuumia saini watu ni wagani madem.
Marriages are about to break.
Not marriages, women are about to suffer a lot of them. Lakini sijaelewa kwa nini udanganye mtu mtoto ni wake. Wewe umeenda ukafaka puko uko na uchalia kuna ndo ukaamua kuwekelea huyu. Why?
Unajua hata nikwambie. Hao watu wanakuwa na hao watu wananga ndo wenye wanafaringi tu love.
Men.
Awa nyano faringi love, they are the most faithful people. Awa kupatie ball, awata kuwacha. Awa nyako na pesa, blocked. Hata email wana kublock.
Hata abosha na walipi?
Ya, hakuna. Kwaza ukiusha wambia, I am pregnant.
Munasemanga, I am, awa munasemanga, we are pregnant.
No, unajua your time ni wewe ndo uko na kitu kwa, wewe ndo uko na a living being in your stomach.
Mm. Okay, so savage.
So, ukiambia mse yako na do, hiyo time sasa nda kufikiria ati, pesa yangu yote imeenda. Because I have to pay for cravings za huyo madhe, juu mimi ndo nimpatia ball. Mimi ndo ninunue diapers, mimi ndio ni as in.
Okay.
So you're thinking all your money will go to these two people.
No.
So the fastest way unaruka tu ball.
Zi, angalia from your perspective. achana hata perspective umesema, angalia from the woman side eh. Mm-hmm. Ameshika ball, mm-hmm. Jukura mwingine akabaya alishika ball. Akawekelea msi anaona kuna do. Mm. So anaweka beti yake kwenye kuna pesa, at least mtoto wake asiteseke. But sasa mimi nikamuuliza huyu mse ujui ficha yake ilikuwa ienda aje? You don't know. So first of all ficha yake umechukua ka left. Mm. Kama ilikuwa ienda right, umechukua left. So already anafaa provide. Mm. Already akona family. So uko nje amemtoa soko. Mm. Unaona? So kama mtoto wako utaki ateseke, ungevaa CD ama utumie contraceptive. Usingoje upate mimi ndio useme ati oh sasa sina pesa, ulikuwa unakula na roho kwa nini hauna pesa? Mm. You are suffering.
Ni kweli.
Eh? Juu ati mtoto anakuja na sahani yake. You are supposed to buy that plate. Wewe unafaa ununue hiyo sahani. So swali yangu ni kwa savage, alafu ujibu. Do you think it's right? Like ethically for a girl to lie to a man that ball ni yako?
See, hiyo hata hakuna ethically, it is not right.
Yeah.
It is not right for starters.
Jukuna wasa na raise, tusabe kweli, kuna wasa na raise watoto si wao sahi. Mm. 5 years, 10 years.
Na wajui at all.
Ni ukweli. Mm. But then, mina watu ni ufala. Ni ufala. Kwa sababu, for people, for someone to do that, kusema tu ukweli, huyo si ame nini around vibaya sana.
Sana. Na kwamba watu wanafanya hivi ni mistakes.
But sometimes unajua unakula huko au jui baba mtoto ni nani?
Mbona unakula hivi?
Unana nakula hivyo.
Watu wana standards huko nje. Haya.
Ah, lakini watu
just fuck everything that works.
Hi. Baby for real. Squeeze my dem ni maogopa di mimi. I'm a feminist but ime get to a very, very worse.
Wewe sasa hivi uko campus?
Mm-hmm.
Eh? Uko campus. Uko unasoma course gani?
Corporate communication.
So mama yako mm-hmm. alikutuma JKUAT mm-hmm. akijua unakuja kuso?
Mhm.
Anataka umalize shule, mm-hmm. utafute kazi ama whatever skill you get from this school, utoke kwa nyumba ujisupport.
Mm-hmm.
Lakini sasa wewe ukuja hapa na upate mimba. Who is to blame?
Obviously ni mimi.
Si ndio?
Because I came here to read but in my line nika
unakuja kudinyana
nika
tuseme kweli hakuna juku hata mbesta story ya jana nilipewa yani ni fresh story. There's this girl the parents wanted to check her to the military. Walikuwa ashapanga kila kitu sije vile siku hizo wase ulipia kuingia huko ndani. So alikuwa ameshapangishwa yani anafuatwa amalize shule hivi mtoto anakuja akapata na kijana huko town mimba ya kwanza akatoa juu huko uwezi ingia na mimba. Sasa hii mimba juzi ndo alikuwa anataka hata atai kutoa. Anataka alikuwa anataka vitunguu sijui uchawi ashikishwe kijana juu apparently the parents are cut off.
Mm.
So imagine your parents have invested to kukupea stepping stone.
Mm.
Unakuja hapo una have careless sex. Sisi wabebu skulani, sisi wabebu ni impossible. But mbona sikuwa careful. Yeah, amekuja aka mess up.
Mm.
So chance imeenda hivyo. So instead of kufikiria solutions, ndio dem anasema nini? Anataka uchawi sio basically. Ama ni kamote.
Uchawi tu bado.
Ashikilie ukijana ndio provide.
Imagine it won't work. Huyo mwanaume akiamua leo amechoka ataenda. There's nothing the girl will do.
So hata wekee mwanaume akamta siku moja atasema mimi nime done with this.
Okay. Especially if the person believes in God. Mambo ya God na mambo ya uchawi. They never go in the same direction.
Ingekuwa wewe, wewe ni mwanaume umepeana mimba hivyo. Unaharibu future ya msichana, ingekuwa ni wewe. What is the future spoiled?
Eh. Hapo itabidi ametoa. Atakuwa itabidi atoe kwa sababu hata mimi naona kama mimi sina opportunity ya kwenda military acha aende atusaidie.
Ndio nimeambia kuna some of the women huko wameniambia.
Mhm.
Their friends walitoa na wakaingia wakatrain wamemaliza academy washa graduate. So if Udema kwa serious she can safely do it.
Yeah.
But attack hiyo. Yeah, anataka anasema I love this guy.
Sasa kwani anapenda na ball? Kwani ball ni anapenda.
Unajua wasichana wanakuanga they don't think of expenses mtu yeye anakam nayo. You have to provide for food for this.
Yeah.
Nafaa kumpea nini ingine? Diapers. Unafaa yani the everything unafaa provide everything to this baby and you don't think of that unafikiria tu mapenzi lakini love is so stupid.
Okay, mimi naweza sema okay this I know it might sound bad mm-hmm. kwa most of the people lakini usilete mtoi kwa world na uko ready.
Yeah. True.
Na uko
true,
ready. True. Nakuja umie tu bure.
Ndio maana kuna kitu panga uzazi.
Eh.
Yeah. Hata kuna protection. Mnaweza tumia protection. Use protection.
Hawataki hiyo.
Ni 60 bob.
Hawataki. Si mimi si shida, mimi si shida. Wanasema waweze kula switch na karatasi. Hawataki hata usiwaambie hiyo. Hawataki.
You will suffer the consequences of your actions.
Hata sijui mbona siku hizi Kenya bado wanatoa masidi, azitumiki. Nana anatubi. Kuna dem juzi amenitaka juzi akaniambia who still uses CD in 2023. Na ilikuwa tarehe moja. Tarehe moja 2023. Hati who still uses CD this year. I was like, what?
Kumeharibika.
Na wasichana mnaogopanga sana. Mnaogopanga nyi wakopa mimba. Kuliko hizo magonjwa zingine. Hey. Sijui kwa nini.
Unajua, I feel like ni lack of... Okay, first of all ni ignorance. Mjua hizi vitu tulisoma primary school.
Alafu mtu akasahau.
Ama ulisoma mambo za STIs lini class 6. And right now you're in fourth year. Au kumbuki.
Kaswende zina kusumbua left, right and center.
Sometimes ingia Google. Google can tell you anything.
Umukoma wewe masepeto lepana na kaswende. Ama hiyo si kaswende?
Hata
message. Walisema ni UTI. Sim the same.
About UTI. UTI can
book.
Okay, CJ. Yeah,
CJ. So, story for another day.
UTI, STI.
Story for another day.
UTI infection, yeah.
Are you dating, both of you? So, tell me, man, we will call a specialist. I'm trying to guess now.
Well.
Are you dating, both of you?
Wait. Go on. Yeah. Google was search.
Uh-huh.
Consequences of having unprotected sex.
Ziko mingi.
Na
ziko mingi.
Waende kwa photos.
Ya ukweli, na symptoms. Like kuna HIV, kuna STIs. STIs kwanza, they are worse. Very bad.
Nasanga mtu anajikuna kuna huku nje. Kuna funa ana dance ile ngome ya kuna kuna. Kumbe ni kumbaya.
Unanikuna.
Asawe.
Kuna swali next. Uko na dem?
Azi. Nastaki.
So for example, ukikuwa na dem kwa mfano.
Yeah.
For example, previous ni manzi yako.
Yeah.
Ni Friday. Mm-hmm. Sidiyo? Mefika Friday.
Yeah.
I'm going out. Asa mabitu zake. Twende out. Nini. Akuji ya kuambia minta kuenda out. So mnechipa moja.
Yeah.
Nasema sai. At this age tuko sai.
Uh-huh.
Mjewa wana ama anything. We are just together.
Mm-hmm.
Utampea rusa.
Anaenda kuanza na kina nani?
Hiyo ni swali ya kwanza.
Anaenda na kina nani?
Madem.
Madem? Madem unakaa aje. Wacha ni kuambie, kuna saa zingine. Heri. Okay, ni mbaya kusema, lakini pia ni mzuri. Saa zingine unakuta demu yako kwa grupi yake, yeye ndio ameiva.
Yeye ndio star.
Yeye ndio star. Wewe umeona grupi ya wasichana saba, ndio wale wako huko. Na umeona ndio ule demu ule mrembo.
Mali safi.
Na unajua tabia za wao wengine. Hao si wale wa, chukua busy. Ani wale, tuende na hiyo, tuende.
Utaomba ruhusa, ama utaenda tu kutoke. Una date, utaka kwenda out, or do you get permission or just leave?
Lazima ni muambie.
No, are you saying or asking for permission?
Unajua kuna ile informing.
Informing or
asking? Nita muambia, kwa sababu nalifungia.
Na mali fulani mpaka saa ngapi?
Na muambia, babe, I'm going out tonight with my friend, sawa? I'll be back like at 10. Na nivo? Bora nimemwambia 10 p.m. or even 12 or hata kama ni 2 ndakwambia nitarudi by 2.
Yeah.
So
unajua
but si yote time yote tutakuwa wapi? Si tutakuwa tunajibamba.
Unajibamba na
sikia.
Sina mababa. You guys.
Si na mababa.
Tumeona tu hata wa date ni scenario wana create. They're not even dating.
Ishaleta shida.
Inaleta shida. Sikia.
Mhm.
Ukiona chali yako umamarusa unataka kwenda out, chali yako amekunyima ruhusa. Just know that guy thinks so lowly of you. Yeye ako sure wewe huwezi control. Anajua you are so easy to get. Ndio maana anataka uende out.
Yeah.
Unaona?
Noted.
Oh.
Mm.
Kama wewe ni dem na umamba chali yako out, ruhusa kwenda out na kunyima. Just know anajua you are an easy target.
Yeah.
Anybody can get you.
Anybody can
but
get you.
But you earn your trust.
True, you have to earn that trust.
Yeah.
You have to show me ni umeenda out siku gani na gani umerudi saa ngapi?
Yes.
Uliambia unarudi 10 kwa rudi 10. Usikuwe na makona mingi. Tumeenda kwa totalo, tumeenda kwa best yangu.
Mm-hmm.
So let me trust you first.
Uliingia kwa club network ikapotea.
Lakini kitu fani kuna madia wanaume ruhusa wananyimwa na bado hawataolewa hata kuoa siduku ama nimesema uongo.
Enjoy your youth. Sai bado you are not married.
Kule kweli.
Quality of dates. Wewe kuna quality ya date fulani like nimekupeleka out. Uko na standard fulani. Kuna place wezi kupeleka wewe. Ama kuna place nikikuita wezi kuja.
Mimi si mindingi. Maybe all you can afford is Kibandaski.
No.
No.
It's not about the place. It's about the quality.
Quality.
Ara si time me spend pamoja. Hiyo time me spend pamoja ni quality ama ama amekuja toka ingia kwa simu yake. Unajua msana atakupeleka Kempinski.
True.
But all the time amekuwa tu kwa simu.
Attention.
Mimi nikupeleka kwa Kibandaski, yeah. But mimi nimezima simu tuna engage. Yeah. So nasema quality yako ya date, which do you prefer?
Okay. Mimi nataka attention. Obviously. All girls need attention. That's number one way to a girl's heart.
Attention.
Nataka uniangalie kwa macho. Look at me in the eye.
So wewe.
And lie to
niambie.
You.
Eh, lie to
and
me.
Mudanganye.
Yes, those words.
Lie to me directly.
Adi chakula yendi chini. Nikuna mwona mwashu. Nacharama pia kenya uku chini.
Sama hii meno yako itaka pike. Meji shape vizu gade.
Ita melt.
Uongo.
So wewe, unataka ile msiana. Anakupa time yake.
Nataka ile dates za movies. Zenye. Unanishika mkono, tume dress up, unaniongelesha, hata unaniletea flowers on the date, y'all.
Kenya ama?
Eh.
Eh?
Eh.
Ushapata mtu kama huyo?
Bado. I pray for the best and hope for the best.
Funny thing.
Expectation versus reality.
No. Well. Okay, mbona una dating? What do you date for sex or for marriage or for companionship or for friendship or just to waste time?
The whole package.
Which package?
Kila kitu.
No, you have to have a reason for dating. What is the end goal?
Maybe marriage if it works.
No, acha mambo if.
No, if like for example, so, okay. Niona, kama mimi na nianze kukudate sasa hii. Nione umse akom smart. Yaani na TikTok qualities. What is the name I nataka in my future? Imagine me next day.
So wewe unafanya zile za tukulane tuone itakuwaaje?
Contract.
Unaweza fanyaje? Wewe ni mtu wa contract ama wewe unataka end goal fulani pale?
Tuongelee saa hii. Sawa.
Tupange mkakati. What do you want now?
Now. Wewe kama ni kusaidiana tusaidiane. Hii story ya marriage huko? Weka hiyo story yako huko mbali. Kwa sababu honestly, eh? Honestly speaking, unajua hizi vitu tuna take it from what is happening saa hii. What is happening saa hii? Angalia tu news.
No. Either dating for sex, for money. Wacha saa hii tuache uongo mingi hapa tunadanganyana. So if you're dating for sex, make sure hiyo sex unapewa ni quality sex. Isiko tunapiwanga Friday kama mtu ameenda kule unadinyo unatoka Saturday. Uoko ushevu kwa hapo unavaa Crocs.
Hey. Atoki era chat.
Umepewa 250 ya P2 pale. If it's for money, even if for money. Let us see the lifestyle change. Isiku unadetwa baba na bado unateseka.
Kweli?
Si ndio?
Use that money. Use.
Duke amekuharibu jina, haribu usichome nusu, choma full time.
Yote, na utumie vizuri pia.
Na kuna kitu mbaya kama wasa unaonga vibana uko na pesa, yani that feeling so satisfied. Ni ongeeni tu, but uko na pe?
Mimi niko sawa.
But isiku tunakutusi. Tena unasikia vibaya. Tena umepeana.
Na tena hauna.
Tena hauna hiyo.
Unarasikia
kitu. Kweli?
Unajua Koima, acha nikwambie. Sikia Koima, acha nikwambie.
Sawa.
Sai, unaweza date dem. Uone u dem ni msafi. U dem akona roho safi. U dem anajimaintain vizuri. U dem as in acha nikimwambia nioshe hizo vyombo ziko hapo, ataosha. Then the other girls utakuwa unadishana nao, as in utakuwa unadishana tu nao na uli achana na huyu. Nadhani ukirudi ude mataku accept.
Hey,
do you think you'll ever find a girl like this somewhere else?
Na kukubali itakuwa the same.
Exactly.
Itakuwa imechange.
Itakuwa like?
Atakuwa nafanya mtu ulikuwa nafanya kitambo.
So sometimes it's worth it. Take the risk. Date for, atakama ni marriage. As long as unaona kama ni mtu ako worth it.
miskatai.
Okay, let's take an example of Wanjiru Njiru and Ben Saiko. Uh-huh. They've been dating for the longest time since campus.
Sana, sana.
Sinona, but how ni watu waliona there? They were not dating for sex or money.
Or what a kakitu.
Whatever they had for each other, it lead to marriage. And now they're making millions together. Nona. So sometimes, it's not all about sex. It's not all about money. What do you want to realize in the next 5, 10, 15 years? Sisi not to what they want in marriage. Or not. For those who don't want to.
Nini? Your generation? Marriage?
Suskie. Unajua mzazi wako alikuza, anataka kuona your
so,
wife.
So, answer this question, eh? Women on campus, mm-hmm. Wafanya abortion kama sita, mm-hmm. Eh? Body count yako ni 10 plus, inelekea 15, mm-hmm. Eh? Now, mm-hmm. Unataka kufika sasa 27, 28, mm-hmm. So you want to get married. You want sasa a man to treat you, where sasa, tuanze sasa, sasa tuanze maisha sasa.
Yeah, settle down.
Na body count ya 15.
Kwani unadhani kwa hii generation kuna unajua sasa nikwambie listen, dunia inakuanga hivi round. Wewe na body count yako ya 58 utapata mtu body count yake ni 70.
Haikwangi hivyo. Tukubali sema ukweli, haikwangi hivyo. Mtu akona demo akona body count ya 50 anapadanga chali akona body count ya 2.
Virgin. Uongo. Unataka kusema yeye ni virgin na yeye si virgin.
Wewe sasa unataka kwanza family.
Eh.
So kama ungekuwa mwanaume sahihi, sisi we are men. Mm-hmm. Ungetaka dem ametembea Kenya mzima akipeana usheratu malaya huko town anarudi sasa.
Ndio wako.
Zii. Ukitaka there are good women out there. Nyinyi mnaribu jina.
Ukitaka virgin enda ushago.
Zii.
Hata wewe ushago hata wamepawa
siku. So unaona kuna virgin Nairobi?
Kisses ni like only 1%.
Ama mko achache?
Tuko achache.
Una za mari msabitembea hivyo savage. Tuonge tu kweli. Si settle la msikamo.
Lakini kama wewe umetembea hivyo, mbona dema sitembee hivyo?
Kutembea wapi?
Kutembea wapi? Si tuenda wapi?
You know what I'm talking about.
Brutal, be honest.
You've screwed 28 girls.
In a screwdriver.
Mimi.
Too many.
No, and me, as your girlfriend, as your future wife, I've been screwed by 30 people. Difference ni ya watu wawili.
30. 30. Nani anakubali 30?
Unadhani ndakwambia? Ndakuja nikwambie. Hi, my name is.
Wow.
My name is Anne.
Umesikia? Atiweze kuambia, umesikia? Haiwezi kuambia.
Nani anaweza sema?
Usikie. Atakuja kuambia after you guys are already inside the marriage.
I will know. Ndaangalia pochi. Pochi iko na mita.
Okay. Unaenda unaangalia statement.
So where do you think a girl mwenye kuna body count ya 5 ni same value na dem kuna body count ya 50?
Tuliongelelea hii
podcast. Ni same value. Ni swali tu, unauliza ni swali. Wanafanana?
Mimi naona wewe kama uko na body count ya 100
no,
na mimi kama niko na body count ya 100, we are equal. You are a man ho, I am a woman ho.
No, I'm saying for women. Kama dem kuna body count ya 5 na mwingine ako na 10. Wako same?
Obviously not. Na si kwani.
Ah, umekubali prudence.
Yes. Eh? Nimekubali.
Umekubali?
Yeah.
Value ni I'm so much apart.
Yes.
Sindio?
Yeah.
So sisi tunataka hivyo, mkubali ni ukweli. Alafu sasa.
Sasa shida ni iko hima. Mimi sitakuja nikome body count yangu ni 120.
Ni mbaya sasa.
Hayo tulishinda.
Pale kwa rematch. Pale kwa rematch ndio kuna haribu kila kitu.
True. Sawa, acha tumalize.
Nisha record yako.
Haya.
Ona sasa tukubaliana sasa hivi. Ukipata shida, instead of kuongeza shida, find a solution. Chali ya kikuwacha, utisafute kitungu. Eh? Wee jipangi.
Jiaccept.
Unaona?
And move on. Na usiachilie nudes zake. Uo ni nani kwanza mwenye alikuwa natuwa kuachilia nudes?
Amesema akuna nudes za senator.
Ashindwe pepo
mbaya huyo. Lazima jamaa provide mbaka ilesi kwa taskia kwa fitu. Sana taa kuachilia nudes atumue do.
Blackmail.
Eh. Watu mekubali ya nasi ndio?
Yeah.
Msema ni how much? Guys, thank you for watching. It has been a good ride. I'm your host, Mr. Chemoget. Na tuseme pia kuna YouTube channel.
Hiyo ningesema uko mwanzo.
Sema sasa ndio tunamaanisha.
Nataka kwa description. Anyway.
YouTube
subscribe to vlogger at Prudence Mowo.
Mowo Mkamba. Umesikia mambo ya Wakamba kweli?
And I am Vital Hype Savage. And then pale YouTube nitafute Hype Savage. Subscribe
Dansa Hatari.
Yes.
Na ukitaka sawa pole. See you next time.